zile za mashambiki twambe udingila. Mine zile za mashambiki twambe udingila. Jeza namo emukovo yetumbandi. Jeza namo emukovo yetumbandi. Yetu meniende yetu nini lagine mwagibyo. Yetu meniende yetu nini lagine mwagibyo. Aya yue chanzana tuma imezo na muka weta. Aya yue chanzana tuma imezo na muka weta. Yana muka ke Eba tiwina Ana muenda chao Eba tiwadhi Ana muenda chao Eba tiwadhi we mashambiki.
Where we don't know, shambiki no putanilia. And I'm
toka ke Eba tiwina Ana mwenda chao Ana tiwati Ana mwenda chao Ana tiwati we mashambiki Ai Wawan my fans All and shelter Teza namo Mokomo massive stars Boy Kopta mwene Wada tuile u Pasula nzoke Silverstone bypass eh? Nairobi yes, Motoka Githurai Eleva nisikia Kedia inbox Kasi Nunga Ulo nisikia uki Kauri ya mbasa Boy Pasula mwene Nigulo sana Mbis Mugo Paikan Kisa musawe Blando operita goke